siku hizi mziki mboka. Toka ngwari hadi jioni niko studio mina roga. Piga shukri hadi mfike Doha. Chonga veve na warabu na mastingo kuzitoka. Pewa mbili mbili tukitoka. Mawikendi isiti ni mavela na mogoka. Wanasema Johnny mbali tumetoka. Wanasema mbali tumetoka.
Lua show wa mahila zoda tea. Niki pull up na my jeans ni mafore na machine. Lua show this time tati yofo. Niki ring kuna secretary. Tuna deal na foreign dignitaries. Kuna bicha na foreign baby daddies. Nino nika na more than 2030. Nina nika zwa hudo na nita Martin.
Pedro Don is a shit wana nino. Area yangu hakuna popo. Tukipiga biz ni ganji for sure. Mamblena kwa huda wa ezi ni show. Nime grow is a street zile lines nime blow. Zile lines nime draw. Zile lines nime grow. Nikisaka yodo like never before. Nina motive kwa roho na didi kwa moyo.
Lua show wa mahita zota ti. Niki pull up na my jeans ni mafure na machine. Lua show this time tati yofo. Niki ring kuna secretary. Tuna deal na foreign dignitaries. Kuna bicha na foreign baby daddies. Nino nika na more than 2030. Nina nika zwa hudo na nita Martin.
Huku ma F's ina waka doba tu ni madilu. Tuki round tuna grab tuna tequila kitu. If you come here and I got you babe you know I'm a piki. Magizani hatulali cause nigga we ain't through. Kani take kache kam na ichinja na kisu. Kani take simba game mina lipa impromptu. On God mina jua yendo kila kitu. Now watch my back misi ya mini mtu.
Lua show wa mahita zota ti. Niki pull up na my jeans ni mafure na machine. Lua show this time tati yofo. Niki ring kuna secretary. Tuna deal na foreign dignitaries. Kuna bicha na foreign baby daddies. Nino nika na more than 2030. Nina nika zwa hudo na nita Martin.
Niki piga step ni mafosa. Tulisema look safi ni jinare na katopa. Pandisi ya kifore nukitoka. Beba joki nare kikiwaka uko order. Ndona toka joku za kamboka. My niggas wanachua nikisema nimenoga. Tulisema kazi ni mangoma. Mistari mingi mingi bigi bigi noma noma.
Lua show wa mahita zota ti. Niki pull up na my jeans ni mafore na machine. Lua show this time tati yofo. Niki ring kuna secretary. Tuna deal na foreign dignitaries. Kuna bicha na foreign baby daddies. Bido nika na more than 2030. Nina niggas wa hudwa na nita Martin.
Lua show wa mahita zota ti.